Dublin.
Recording.
Ace up.
Getting down.
ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo. ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo. As soon as possible, pressure will rise, you niggas gon' hate that. I'm sorry you played once and I conquered, nikiteka unacheka. Voltage so high, hawezi handle, tabidi usake chesa. Tunatalk sense, unatalk shit, luga ya msapere buda tuma embesha. Na ma hater, I'm sorry nimewaka, so hata we nafwaka, hawezi kunipata. Drip imeniteka, mashori nimesaka, kwa lausi na mashaka, ni mimi wanataka. Weni big fish, kumbe ilikuwa cloud 2, nasikia umeti kingfisha. Visa, nimewaibila sifa, siwezi jali ata nikiwaibisha. Sio ego, price tag iko high, kuoka food kwako nalipisha. Na feel niko high, nye mko downtown, ni watoto mnatisha. Kuspeed hii si miujiza, light kwa tunnel nyendo giza. Hizi ngoma tuziweke kwa diza, maakta wa show hapa si kuigiza. Wakadinali basi tufanye misa, jituna breathe si hindo maisha. Juni ASAP zidi kabisa, na verse yangu I think imeisha. ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo. ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo.
Niko stack na market my figo, nikimoka watch me change kama password. Kama track ilibi nilive single, ndo notege kama hit song wapakwa. Una shape but umeliko kompigo, usimine haba tunajali matakwa. Kara crush wanadhani vitrigo, who's laughing now anacheka kwa kwakwa. Mna kama mila indo luga kujuana, bila connection with patato umwana. Unasika gina pata labu pande maruana, kingo imeno men fuck jomana. Sina mali, sina ganja, sina manzi, masti on me utata ntrodinyana. Na go deep history ni akina, kirarua mziki bado mini singa. Mokoro ndai hard so mini atima, usinube voltage ni sina. Na siku njima kwa sababu mini sina, mambo si barabara jospina. Si jajange ni bless na mchina, si complain na shukuna. Kuruko uzima ulinipia hekima, but ganji kaninyima. Sandi kote mama na chakula tundo sina. Ado kwa mungoi bado wezi kacha, show mada normalize ni kacha. Masama chache yuru jiongeza departure, passing no friend shower goes anxious. Mini magician wana disappear kwenye flaksa. Kanya ngumi sula like na papa, omnipresent mindo gift rapper. Shake your black girl.
Na ma hater, I'm sorry nimewaka, so hata we nafwaka, hawezi kunipata. I drip imeniteka, mashori nimesaka, kwa life sina mashaka, ni mimi wanataka.
ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo.
Rick, I'm chosen just like Moses. Burn these ashes, madness, nonsense. Fucking alone, mina love these asses. Fattest, largest, girls in a faces. Godness, come in a love of godness. Hottest, cross these nonsense, beat these madness. Boom, boom, crashes, prince of palace. Chrome these crashes, Seeking mattress, start the process. Rick, I'm chosen just like Moses. Never look back, can't see if I'm broken, cash in pocket, piling dozen. Just in coffin, dead man knows it. Burning ashes, just in Moses. Boom, boom, crashes, just in madness. Love this asses, heal this madness. Nonsense, pick up this loan, mina love this package. Savage, read this message. Flow like gold, mina curses, blesses. Flow like close, mina case, mina rest my case. Like this, mina hands, I rest my case like this.
ASAP, yani quick, ndo vile tunakam jo 1-2 mistari mtarikap, usibu head back, tuko rehab. No slow motion, nye mkichill, tuko exploitation. ASAP, ndo vile tunakam jo, ASAP, ndo vile tunakam jo.